Blackout Media. No need for the intro.
My name is Chinua.
I'm feeling it.
Qualified, you say, I tell you, but I panga says. Vino tofyo betaba kwefi kichiteko pareti. Bala kufumia mochi molao. Antitetu fika papika chanangao. Dendi bala kushembao. Kasumi na jisa jiba feki wa moa banyo. Drop em down. You can do better, drop em down. Baby drop em down. Kutaba kutemwa drop em down. Drop em down. Tumpila ba mwende keti palwandi. Umuntu muntu chweshi besha kulanda. Asika na pachi nto chota kwata. Dewa kukonko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole. Ukafika pole pole. Kusalege ba jompole. Taba kutemwa ni ba mwankole. Kwali ba jose haiti ya yo betaipanga sesi. Vino tofyo betaba kwefi kachiteko pareti. Wala kufumia mochi molao. Antitetu fika pafika chanambao. Daily wala kushembao. Ukasumi na lisa jiba fiki wa moa wano. Drop em down. You can do better, drop em down. Baby drop em down. Taba kutemwa drop em down. Drop em down.
Music.